abakara jia aba parliament ye 12 batandise okwetekera tekera akaluwa ko bunkenke akana asala okubana akubiriza parliament eddako ye 12 oluvannyuma lw'okuba ebirayiro byabwe mu nteekateeka emaze ennaku 3. Okulayiza abaka ba parliament ye 12 kwatandika ku lunaku lw'okusatu sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 13 era kukomekerezeddwa olwaleero. Abaka 527 bakubye ebirayiro byabwe ne bafuuka abaka ba parliament ye 12 abajjuvu. Ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Kalangala mu kiseera kino kye kitaliimu mubaka olw'omubaka eyali alondeddwa okuddamu okukiikirira abantu b'e Kalangala Helen Nakimuli okuva mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Ekifo ekyokubiri ky'ekyomubaka wa parliament wa Bukuya County ekirimu Dr. Michael Bukenya Iga atalabiseeko mu kukuba ebirayiro olwaleero. Mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kakyali ku ddimu ery'okuteekateeka okuddamu okulonda omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Kalangala. Bw'abadde aggalawo okulayiza abaka ba paalamenti ku lwakalaani wa paalamenti Adolf Mwesigye omu ku bawandiisi abakulu mu paalamenti abadde ku ddimu lino Peter Odeke agambye nti kaweefuna atambudde bulungi. Mu mbeera y'emu ono alambise ku nteekateeka eziddako omuli akalulu k'obwa sipiika wamu n'okubangula abaka ba paalamenti nga tebannatandika kuteeseza ggwanga.
I'm happy to inform you that we have been able to swear in all the members elect that turned up and the total 527 members of parliament. One member of parliament elect is due to come and swear in due course, and this is Bukenya Michael Iga from Bukuya County. With that will be the full composition until we have a replacement for the vacant slot of Kalangala District Woman Representative.
Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno abaka ba paalamenti baakutuula mu lutuula lwa paalamenti ye 12 olunaasookera ddala okulonda sipiika wa paalamenti n'omumyuka we. Paalamenti ye 11 yakomekereza emirimu gyayo nnaku ntono eziyise ebadde ekubirizibwa Anita Anita Among ng'amyukibwa Thomas Tayibwa Bangirana. Bano bombiriri kyategerekese nti tebagenda kuddamu kusembebwa kibiina kye NRM okukubiriza paalamenti ye 12. Ezisinkana yatudde mu maka g'obwa pulezidenti olunaku lw'eggulo kyategerekese nti ssentebe w'ekibiina kye NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa yasazeewo nti bano bombiriri basikizibwe abalala. Kyategerekese era nti omubaka wa paalamenti wa West Budama North Jacob Obotho Obos yagenda okuwandibwako eddusu akwatire NRM bendera ku kifo ky'obwa sipiika ate ng'omumyuka wa sipiika NRM yakusimbawo omukyala nga mubaka naye ng'ono erinnya lye terinnaba kukakasibwa wadde nga envuvumo zigamba nti omubaka wa Gomba West Robina Gureme Lwakojo yagenda okubeera omumyuka wa sipiika wa paalamenti w'ekibiina kye NRM. Waliwo n'ensonga endala ezitegeeza nti omubaka Lydia Wanyoto Mutende omubaka omukyala akiikirira ekibuga eky'Embale naye y'omu ku batunuuliddwa ekibiina kye NRM okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ku bumyuka wa sipiika wa paalamenti. We buzibiddwa olwaleero nga waliwo ebiwulirwa nti Lilian Abel omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ekigumu ne Dr. Jane Ruth Acheng Okyero omubaka omukyalo w'ekibuga Lira nabo olwokaano olw'obumyuka wa sipiika baluyingidde ku lw'ekibiina kye NRM. Ebya NRM okusemba Jacob Obotho Obos kuba sipiika wa paalamenti bizze bikakasibwa akakundi ak'ekibiina kya NRM nga kano ke ka Patriotic League of Uganda akakulirwa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Jeno Muhoozi Kiinerugaba era omuddumizi w'amagye g'eggwanga akalabika ensangi zino nga ke kasalawo ku buli nsonga enkulu ezifa mu kibiina kya NRM. Olwaleero abadde minisita w'ebyokwerinda by'eggwanga lino Jacob Obotho Obos ategeezezza bannamawulire nti ye tannategeezebwako ku byasaliddwawo nti yagenda okuvuganya ku kaadi y'ekibiina kye NRM ku bwa sipiika wa paalamenti ye 12. Wabula Jacob Obotho Obos mu kwogerako ne bannamawulire ku paalamenti ategeezezza nti mwetegefu okutuukiriza obuvunaanyizibwa singa bumuweebwa.
Who wouldn't want? The 11 parliament did very well, and we thank the leadership of the 11 parliament. They did very well. They gave priorities to government, business, and all business. They did exceedingly well.
Atabadde omumyuka wa sipiika wa paalamenti Thomas Tayibwa Bangirana ategeezezza nti agenda kukkaanya n'ebinaasalibwawo olukiiko olufuzi olw'ekibiina kye NRM ku mutaano akwatira ekibiina ekyo bendera ku kifo ky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti eddako. ono okwogera bino abadde yaakamala okuba ebirayiro bye okuddamu okukiikirira abantu be Ruhinda North mu Paalamenti w'asabidde era w'asinzidde okwebaza Pulezidenti Yoweri Museveni olw'ebifo byazaamuwa okuwererezaamu.
I want to thank the President who first of all gave me an opportunity to serve as government chief, and thereafter he promoted me to serve as deputy. Now my duty as a true cadre of the party is to wait for further instructions from him, and I have to duty 100% comply with whatever instructions.
Olwokaano lwa sipiika bo ab'oludda oluvuganya gavumenti balulengerera ku bbali nga mudalizo. Ssenkaggale wa DP ekibiina ekyakola endagaano n'ekibiina ky'NRM ey'obufumbo mu by'obufuzi yalangirira nti ayagala NRM emuwagire ku basipiika ba Paalamenti tekinategerekeka mu kiseera kino tekimanyiddwa obanga mu lwokaano luno akyalimu era n'ekyazzaako tekimanyiddwa. Okusalawo okwenkomeredde ku bikwata ku muntu anaabeera omukubiriza Paalamenti ya 12 byakusalibwawo ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM engeri gye kiri nti ekisinza ababaka ba Paalamenti mu Paalamenti eddaka ey'12 ng'omuwendo gwabwe gukunukiriza mbabaka 400. Paalamenti yawamu erina ababaka ba Paalamenti 529 abakkirizibwa okukuba akalulu ku nsonga nga zino.